works it. For you, my babe. I know that you love me. No one like.
They wanna know who am I, about to come in daddy eyes. They tell you for sorry, God, you know my life, I go be high. Na wanga kwetu siya wafai. Na changa pesa twende Dubai. Na sito kulia ya Masai. Kushoto na Biblia jili dai. Endage timu, kitambu. Na misipisi kuchapa fimbo. Mungwa mirangu, mimpiambu. Nataka kisi kunje mawindo. Nita kudisi kinye matendo. Ile siku piti japo na pendo. Na moyo ni wangu shaweka nembo. Changu changu chetu chakujia tumbo. Masha kendo, mifotendo. Nipate timba kwa masindano. Binda mugongo, suri shingo. Lingo nipanya kama shindano.
Kama mashindano. Mashindano. Kama mashindano. Mashindano. Kama mashindano. Mashindano. Kama shopping by 20-0. Penzi tamu lipo kisado. Natamani one day we na plado. Kitandani siko sagi kalonado. Kikisito kani za ndojo. Kikisendo chayo moto. Ame jad for you mtoto. Sina hata dao ni kame kito. Sumu kani miapa kwa jiko. Mpishi kakologe na mwiko. Udigitali umetu kapa kumdu. Ndika salani cheza baiko. Sifuti banki na puta kiko. Sigara tali shati wa mwiko. Na bila kujali kima anjiko. Shabili kigali suri kwa toto. Washa kendo, pivotendo. Nipate tiba kwa masindano. Pinda mugongo, mzuri shingo. Lingo nipanya kama shindano. Washa kendo, pivotendo. Nipate tiba kwa masindano. Pinda mugongo, mzuri shingo. Lingo nipanya kama shindano.
Kama mashindano. Mashindano. Kama mashindano. Mashindano. Niko tayari twende kwa pasta. Tayari kufishe petema. Habari za kota data. Mestili the one and juama. Baby girl la mechele die. Wena kilo na amina jidai. Nipo selo bela na fulai. Money book sama suruwa. Hey, nipela kumama. Napenda kwa kini tazama. Nakosa ni ombi msama. Usinune ilane kula nyama. Adibu haki ya mama. Nibidu uchisi kinyama. Kino kanifali ya kanga mnyama. Nimedata na ya tanga.
Kama mashindano. Mashindano. Kama mashindano. Mashindano.
You know what, baby? I give you your love. No one like you, baby. Works in. I the monster. Face of the beat. Close the echoes. Nipe kidogo. Nipe kidogo. Nipe kidogo. Nipe kidogo.
Monster.